black in this.
Yeah.
Illuminati.
Fala Nyombo. Okay. Bogo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Bongo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh.
Adam leo niko na hawa the bus driver na wala somalaya black china agiza bad wiser kabla ya menu ni appetizer na wakitaka show off unju ni appetizer taritaya dope ni kedi theory wear soap opera na sito poya kahawa softeners wanaojitema super moderners wana gym about waku wana future the past
the super moderners
nimtume nani kule kwetu longido ustuzie sura gonjo wetu gongingo chakaletu sobi bombanga zetu do hizo na watakia heri asalama leku ja people mafala wana wanda saga kama galambwanda zima parapanda kisha nipeki na water gun bra ata plan gun mwenyezi do anapanga ito abamba ile bamba msubane italanta
Bogo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Bogo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh.
Ni O2 Jasmine, old school dance gym. Don't you walk through so full gaskin. Nana lithania ni get back at the last man. Standing when you spend with self attending. Of course I'm too proud. Unju, sugu, MC Pekea na ifanya kumu. No school, rap ya misinga by your golden era used to. Teachers, I paint the pictures, read the scriptures. Be a creature, mungu ameumbo. Si some story afikte, le mzungu ameunda. AKA Sanzu Wabantu, one to master na punch kigwanzu. Ukijana uba unarudishwa na uda. Nasema sina nidhamu na ibisha wakubwa. Walovuga wagumu melainisho kwa fuba. Harakati kusha wametaifisha wakuja. Na wapigia nyumbani na wapigia ugenini ya wajiwezi. Wachaga tunaleta unyamwezi wakindezi. Wembo zote chari maji. Picha msionekane tubaki wakari wa hii. Nilitaka kwa samee nime postpone. Niggas get cross tone. Amani kwa eduji toka Boston. Nantadumu kwa enzi. Bele unita watu wanine msaga sumu ya penzi.
Bogo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Bongo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh.